kamwe bufumi tange chambe kome sembeza jimbo la gedembe mkwano ina ability chiwe chanso ina opportunity you don't need negativity just positivity why are you waiting funa yogwe chukura why are you waiting donya bambi chukura mbea yetuma okukula vinkula ina nawe yetuma okukula vinkula bolo yesi yetu chinsi sane lanyi mbea yetuma okukula vinkula
mkela kumacha nyingine kimuganjie nela nela ngasikuona